Luxury. Zed's music.
Era Zed.
It's testify. It's
Era Zed Padola. Timu 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 timu.
Yamba peyazana da tuwa bala sabuino te imbini mfuti ekemule sabuino. Zaka 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 zaka. Hii ni diari kukombo ni gumyesu. Wamonanga wachichi katimanga noti yesu. Tamwari koko na lechula mweba kwesu. I've been through a lot efyo na pita mofyo nzoku.
We so pampe ilatu akwata. Nishani vaa muate motempane muata.
Na kwasa mwipe pote kwesha kumpala. Mandi mwana wa mfumute kwesha kumpala.
Mutu kuba tuenute kwesha kumpala nya. Ojo stepute kwesha kumpala ma. I'm on fire love yoka pie mbala ma. Fionze na achita paka wanko nke moya. Va nomba baridabu andaruisha. Ni festigo ya vena karuisha. Wadi yefo ni male mbeta tu wawawa. Ni Mr. Nice paka de tranepo wawawa. Life kama na si one set fuck toro kamo. Ivi panga wapsa step kukone namo. People we ulaf ngole pushinga. Futi they doubt ngole wishinga. Fisumo.
Datu akwata nishani vaa muate motempane mwata.
Na kwasa mwipe pote kwesha kumpala. Mandi mwana wa mfumute kwesha kumpala ma.
Te kwesha kumpala. Mandi mwana wa mfumute kwesha kumpala ma. Ah, nalipo na bagai. Ukuramba ukusambo kusaba ai. Leili pepa kasubane chungulo. Nga wushi kutatole mole kwa tulo.
Nalipusha intulo kwa salani au tulo.
Apale sali fivika mukontulo.
Abale pagotu vungwe. Bapa paka see me now. I'm a big man, big boss. With a big job, no jokes. Making money, no lossy.
Hii ni diari kukombo ni gumyesu. Wamonanga wachichi katimanga noti yesu. Tamwari koko na lechula mweba kwesu. I've been through a lot efyo na pita mofyo nzoku.
We so pampe ilatu akwata. Nishani vaa muate motempane mwata.
Na kwasa mwipe pote kwesha kumpala. Mandi mwana wa mfumute kwesha kumpala ma.
Promo code zine chipoko la YK. Mula 1-2-T OPFAK. Liu kinchi Samantha Ikun Cuts.
Era Josephine Shichiroro. No matter Zetim make face.
Papa,
Papa, Soja. C14 na Daddy Wagas. Lepo Junction Poka Poka.
Leo G's.
Masho Boy na Kmona.
Nava Kamba Wasika.
Advantage Akorani Major Sika. White Angel.
Havana Koton. Era Future na Mazale.
Save Man
Bossy Robson.
JRC Stop Top TKM Team B10.
Era Luxury Nechiba Pele.
Mr. Absan
Paka Kwa Tuku Pepeke Genga.
Niga Paki Niga Topu Vajay.